mene ni kwenda Teka mkutalo mkafunda Mtambila kakalunda Baby ni kunda Oine mene ni kwenda Teka mkutalo mkafunda Mtambila kakalunda I want to be your lover Ninda kanisa kunda forever Ebe ukunya nga never However my heart's full of you baby Omutima ni kutela mkogo mana Nukunda itina nike mama no mana Tule tule nye nozali nakana Misho galu anga kukwanga hapana Mwishchi wanche nda kunda sani we Agnes hey. Pana mwishchi wanche nda kunda sani we Agnes hey. Taombeta run race Nga yegulu kanesi ni waina I west My baby you're the best is a chinchi is a west I saw what ya east no mchibala cha pass Ni ya master blast Tango mundi wa fast Tango kulireza task Iwe Agnes Baby ni kunda Oye nebele ni kwenda Teka mkutalo mkafunda Onza mbila kakalunda Baby ni kunda Oye nebele ni kwenda Teka mkutalo mkafunda Onza mbila kakalunda I'm Gary, you're my Sherry, you look like Melly I love you really from bottom of my heart Do-do-do-do, that's you're my sweetheart I will never leave you Sweet sensation, a quick examination Everything lala do, bad is temptation I like your ambition, with precognition Oh baby, oh baby Baby ni kunda Oh ine bene ni kwenda Teka mkutalo mkafunda Onza mbila kakalunda Baby ni kunda Nebele ni kwenda Teka mkutolo mkafunda Mwenza mbila kakalunda Aminji, batwiri ni babuza umishchi wanche India mule taliali alali mtejelezo mu weekendi Amazima obwire ni bobu Nyewono wanje kakutandike Baby ni onyamu nyonyi wanje Baby ni kunda Oye nebele ni kwenda Teka mkutalo mkafunda Onza mbila kakalunda Baby ni kunda Oye nebele ni kwenda Teka mkutalo mkafunda Onza mbila kakalunda Baby ni kunda Oye nebele ni kwenda Teka mkutalo mkafunda Onza mbila kakalunda Baby ni kunda Oye nebele ni kwenda Teka mkutalo mkafunda Zambila kakalunda Oscar Nash, no entertainment Kamboga boy, Kilefa pro